Kuona mimi na wewe mpenzi tupendane he tudumishe penzi kwa maneno yao tusijefeli he wendo wangu my boo wendo wangu my love wendo wangu my boo wendo wangu my queen navyo kupenda we lolote tatenda japo sina kitu penzi la zati na kupatia we kupatia we kupatia we na kusimpenzi ziba masikio usisikie hawale kati ya penzi letu na kusifurahi tawale
wale mwenu siwema hata wakisema waoneshe hadharani wajue kwangu ni nani wale mwenu siwema hata wakisema waoneshe hadharani
Zae moyo wangu ya walimwengu achana nayo na ufia kupata bumoyo na ufia kupata bumoyo na majeraha uriona yo baby siwajua maumivu ya mapenzi maumivu ya mapenzi ya mapenzi si unatambua walimwengu wanapiti na zao unajua wana maneno kibao si unatambua walimwengu wana fitina zao unajua wana maneno kibao kibao
walimwengu si wema hata wakisema waoneshe hadharani wajue kwangu ni nani walimwengu si wema hata wakisema waoneshe hadharani wajue kwangu ni nani
chonde chonde mpenzi Sijeo tambawa ukapepea
pepea pepea
Si unatambua walimwengu wana fitina zao unajua wana maneno kibao Si unatambua walimwengu wana fitina zao unajua wana maneno kibao
Mayor Music, 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 Music.